Ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga Uganda Bureau of Statistics UBOS kifulumizza ebibalo ebiraga embeera y'ebyenfuna bannayuganda bwe bawangaalira. Okusinziira ku alipoota eno ku bantu 10 mu ggwanga, abantu 27 baagwa batasobola kubaako kye beetuusako mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Disitulikiti ye Kabongo esinga okubeeramu abantu abaavu nga ku bantu 10, abantu 63 baavu mponga byoya, ate nga Kampala yesinga okubeeramu abaavu abatono ku bantu 10, abantu 8 be baavu bokka wano mu masekkati g'ekibuga Kampala.